Nemo Nemo Muzozo pa Muzozo Chave
Exclusive from ZambianTunes.com.
Nangala pa Muji Dandi before you yeah. Go my experience is the end of Muji Inabwela na vijakata Kulapa sinza yesa Fuji Kukwela Muji Kondi again. No, no, take
Wanani pangale jiki
Pangale jiki, kujikoni
Poni kumbisa penzo funikira majiki
Majiki,
majiki
Koma ni jabwa kuji what is this Dayambo konda fuji
Dayambo konda fuji
Chifuka chaiwe Oh no
Wani panga jiki jeni
Dayambo konda fuji
Wani panga jiki jeni
differences but atona pitire monemu ma yari kwati ni Ukraine na Russia hey yari madaga dezayo hefi na vere areti kupi after week kankoma kona macheni kambika kona loko kamyanga na kumboyo nemu atisha kabweke shep yari mu ICU kakupa wira chava patari web kauturikira no kubone kera kwati ni mesaye huku kubona chave umutima wandi teke ni wake ningana trust Efi na pili wile neka pampane Promuwa rejiki tuwa jiki teji mwebu Urifu mine kuisa kanshi webo
Nakala pa Muji Kondi before ine Kwa my experience isi enze muje Inapwela na vija kata Kulapa sinza yesa fuji Kukwela Muji Kondi again No, no, again
Wanani pangale jiki
Pangale jiki Muji Kondi
Poni kumbisa penzo funikira majiki
Majiki
Koma ni jabwa kuji what is this
Dayambo
konda
fuji
Chifuka chaiwe Oh no
Wanipanga jiki jeni
Dayambo konda fuji
Wanipanga jiki jeni
Dayambo konda fuji
Wanipanga jiki jeni
Jiki jeni
Ona manje ba mene wajita Wapondo wa wabweza mulabu baby
Ama na kine mwebu Umwana kajua kwa domu timo utelele kwa diota meloni mwebu Wafuma kujupita ora kupluto webu Wapangwa shani kaji Nangu na kurufia nyanemu Ulanjita forgive kwa tini bapapa bakulomu Shinga bona po mwana kajua kwa domu timo ufukire kwa tini mbele
Inangala pa mutikandi mwebu Kwa my experience isi enze muje Inabwela na vita kata Kulapa sinza yesa fuji Kukwela Muji Kondi again No, no, again
Wanani pangale jiki
Pangale jiki, Muji Kondi
Poni kumbisa penzo funikira majiki
Majiki,
majiki
Koma ni jabwa kuji what is this Dayambo konda fuji Chifuka chaiwe Oh no
Wanipanga jiki jeni
Nini wanubeti mwari ama piko ni mwem
Wanipanga jiki jeni
No trespassing, no kissing, no touching mwem
Wanipanga jiki jeni
Evi na mkosele moneta ulo mwem
Ona manje ba mene wajita Wapondo wa wabweza mulabu
Wambweza mulabu again
Exclusive from ZambianTunes.com.